tartan aqooneed kun oo dareero doona muddo 3 bilood ah ya ka tartamo doona ilaa iyo 3 kooxood oo ka tartamo doona maadooyin shil duwan la ka barado waa college-ka future professional kaasi oo sanadkii ba mar lag obada wa wali bana lan ka magac daray tartan aqooneedka aqoon bile ujeedka lan qobdaayay ee tartan aqooneedkun oo lagu xoojiyo waa isdhexgalka qoran qaadawka aqoonta ardayda taasi oo inta badan lan qobdo waa iskuulada maadaama ay muhiim yahay ta dhiirigelinta iyo kubarqabowka aqoonta ardayda Daayir Xasan Macallin oo ku mid ah madaxda college-ka Future Professional yadaha furiya tartan aqooneedka aqoonbile 2025 wali bana sharaxaad dheeraad ah uu ku bixiyay waliyaabo intii uu tartanka uu dareer la ka bandhigo doona iyo hadafyada iyo qoobadenka tartankan maamulka Daayir iyo ardayda kala dardaarmiya
wali nin bilaabada doonay oo si toos ah ku furmay tartan aqooneed oo runahaantii lama gabahay ee tartanka tartan aqooneed aqoonbile soo marka wali inta kulan sano dhamaan tartamayaasha macallimiinta maamulka markhaatu ku eeyin in markaas yaani tartan aqooneed aqoonbile maan si toos ah unan dahfurni tartan aqooneed madile runahaantii ama tartan madileera wali buuhan waxyaab farabadan ama qaab farabadan lan tartame dadko kubada ku tartamaayo dadko orada ku tartamaayo dadkoona aqoonta ku tartamaayo okay marka hatta wali buuhan jannada naftarshe way tartame macna ya jannada naftarshe way tartame magfirad ilaahay lan tartame marka soo dartay maanta tartankan wali qosay tartanka ama tartan aqooneedka aqoonbile ku hirgali ama la ku hirgeliyahay maanta dugsiga ama future professional college taaso socdo doon muddo 3 bilood ee socdo doon insha Allah waana laha ku dhawaayahay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa naftarsha laha ku dhawaayahay ilaa iyo 3 bilood dareer doon gruubyada nin tartamahay wali waa ilaa iyo 8 gruub waay 8daas gruub oo is arag doona ilaa iyo 3 kulan yaani kala duwan ya is arag doona insha Allah ujeedada tartanka lan qobadeena ma aha inin la isku ximi ama inii markaas yaani la isku cugdiray macnaa jeema ah waa tartan brotherly ah walaaltinimo ah saaxiibtinimo ah iyo sidoo kale isdhexgal bulsho ah ya ngater galneer runahaanti iyo sidoo kale ardada inii lan kasteeb walaagi markaa usbaraday inuu sabandhag tartanka muqsay kaliya hal maadale muqsay dhammaan wali qusay maadooyinka kubahay ee dugsiga ama iskuulka Future Professional College hadii nagata luqadaha hadii nagata computer science-ka hadii nagata yaani health science-ka okay iyo dhammaan education-ka iyo shariicada mukumara dabcan marka ujeedka iyo hadafka lan qabadeen wali waa inii kor lan qaada ama aqoonta ardada la kaabo kor lan qaada yaani la haban dhika ardayga inii uu future professional college yaani wala uu bari okay la haban dhiga bulshada iyo muhiim arun ahanti tii kala kulama ardayga yaani la kubadi wali waan waa kulama uu dhirigelin uu si qaado waay yaani hadii la kubadi macnaa jamaaha inii markaas ada meel guul dareystay macnaa jamaa way leedahay sidii yaani failure teaches you succeed ya la yaani guul darada guula ku baraas yaani geego hobo guuleysan yaani barito guul daraysdaan hobo guul daraysdaan bari yaani saswa dhammaan ardada inta fadhiida ama labada group hadda iyo sideed group yaani lixda group kala ku dambeeyto wala in dardaarmaan insha Allah in ilan kasteeb aqoonta ka jarta bandhiga si kalsooni leh aan bandhiga si magaam garanaysa yaani hufan u sahan bandhiga ya falaan insha Allah unoon farxad aniga ta dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta iyo roogtona farxad aniga ta